Singumbutho weDemocratic Alliance size eofisini kaMinister Bheki Cele sizokuchaza into yokubana abantu baseMzantsi Afrika abakhuselekanga. Siyayazi into bana over 50 people ngosuku nganye bayabulawa eMzantsi Afrika. Over 150 people bayadlwengulwa eMzantsi Afrika. And abantu abaninzi bayachaza into yokubana akukhuselekanga kwiindawo ngeendawo abahlala kuzo. Sizokuthi ke thina ke into yobana siqokelele iinkalazo zabantu abayi-over 33,000 singumbutho we-DA. Sizokuthi into yobana uMinister Bheki Cele akawenzi umsebenzi wakhe wokhusela eli. Sifuna uminista ozawukwazi ukukhusela bonke abemi beli.